Living in a dream world, I know where reality began. But every once in a while, I wanna be allowed to let my mind run crazy. Yeah. Ooh, oh baby, baby,
tonight I'm right, you won't see. I'll cover your body with sweet honey. So slow,
from your head to your toes.
Till I've tasted every drop of your love, baby.
Yeah, baby, and we can't deny this fantasy. Love,
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 pulling around and around in the mind, baby.
Moemoa kwa godimo o ile ngorana ntse re go tsholetsona mo go lona letsatsi lena wa Stanley Clark. Stanley Clark o kholagane le Howard Hewitt Fantasy Love. Motho tso tlhene dimela go tlhile fela go ngone ngole gona go teng o dumediso le gona go amogela ke thato wa ga mokwena. Motho ga nyo ya letsemeng re tsentse ntse re ntse mo go go fitlhele be re ikonosetsa mo e leng gore ro go ikonosetsa go fitlhela fa le fa ura e tlabele ya bosomele bobedi mo e leng gore ya morago fela ga ura ya bosomele bobedi re tla ba ramogela megala ya gago wa ke bua ka ga pray intentions tsotlhe le fela tse e leng gore o tshwana ke gore o di bee mo aletareng lefa tlabe moporista tla ba le teng ka kwano gona go ka re neela setlhabelo sa misa se e leng gore so go simolola ka somamararometsotso morago ga ura ya bosomele bobedi ke bua ka ga 12:30 ke teng fela fa mo e leng gore re tla ba re tsena mo setlhabelong sa rona sa misa. Ke ne ke re ke go thobe maikutlo ka mmino o ntseng fela jaana mo e leng gore gape-gape re tla bo re lebeleletse le dikgang tsotlhele fela tse e leng gore di ane setseng tse di itlhomile kwa pele thato ga mokwena ke na yona wa re sentse ne ntse re iketlile go fitlhele be re ikonosetsa yona thulaganyo eno e le lesomele botlhano wa metsotso morago fela ga ura ya boka ya bosomele bongwe a re ke re mo leboge ke bua ka ga Father Chris Townsend le sister ba ne ntse ba tsweletse le wena ba ne sentse ne ntse ba tsweletse le wena go simolola fa le fa ura ene le ya bo lesome e le ka ntlha ya fa ba ne ba ruta ke bua ka ga sekatoliki sotlhe le fela tsholofane le gore wa ne setsentse o iketlile le gona go ka semelela thata-thata mo dikantorong tsa rona tse di farologaneng kwa ditirong tsa rona tse di farologaneng le botlhe le fela ba e leng gore ba ne setsentse ba kgweletsa kwa mafelong a farologaneng ba ge tshotlheng tswetswe a re lekeng le gona go ka kgweetsa sentle ka pabalesego thato ga mokwena ke nna yono re mmogo ntumeletlhe ke go thoba maikutlo jaaka re setsentse re simolotse kgwedi ya bomme August kgwedi ya Phatwe motsatsileng ka mo so re lebeleletse ditlhopo tseleng gore di simolotse gompieno yana le motsatsileng la mabane ditlhopo tse di kgethegileng ke bua ka di special votes mme motsatsileng ka mo so wa Afrika borwa yotlhe le fela
Darling, you know who's gonna turn their back on all that we had, and who had the good times that should outweigh the bad? Who took the vow that they would be there till death do us part? Who's it slowly dying? 'Cause you're breaking my heart, you know.
Mutwitsu entelantse ben yarona ya Facebook mo go Radio Veritas South Africa. A temfela fa ke gona mo ileng go rotla kgona go ka re bolela seleng gore sanentse se le mo mafatlheng a gago wa gape gape o ka nna wa romela di tweets tsa gago wa re Twitter at Radio Veritas SA kgotsa o ka nna wa romela an SMS kgotsa molaetsa khutswe wa simolola ka lefoko wa re very VERI. Mo nomorong eno ya mogala ke 418-09 ebile ke bua ka ga molaetsa o wa o tla go tsela fela ranta le disante di ka nna soma matlhano 150 kgotsa ba tshware ka mogala ba baleng ka ko dikantorong kgolo tsa rona mo go sona station seno mo go wa 011-663-4700 ke tsona dinomoro tsa mogala yo Catholic radio station ebile o ka nwa etela le website ya rona mo go www.radioveritas.co.za ke teng fela fo mo e leng gore o tla kgona go ka bona dintlha tsotlhe le fela le khotla khanso la kereke katoliki ja ka re setsentse re simolontse le gona go ka goroga mo kgoding ya Phatwe ke bua ka kgoding ya August mo ileng gore re lebeletse bomme botlhe lefela kgotsa batho ba basadi kgotsa botlhe lefela ba ileng gore ba ne setsentse ba re godisitse ba ne setsentse ba re tlhokometse mo malapeng a rona mo matshelong a rona a farologaneng mme ke ka mokgwa ileng gore re tshwana ke gore re ba tlotle ka teng ka mogore ka kgonang ka teng kgwedi leng gore re go tshwana ke gore re ba tlotlomatse ka mogore ka kgonang ka teng mme ebile fa e le gore o ketekeletsatsi la gago la botsalotlhe a modimo ya ke go tshegofatse le gona go ka go atisetsa masego a seng kana ka sepe re tla nne ntse re tsweletse le gona go ka go bonela dintlha tsotlhele fela re lebile dikgang tsotlhele fela tse e leng gore di ane se sentse di itlhomile jaaka re lebile Aforika Borwa re bua ka ga nako ya ditlhopho mo e leng gore re ane se sentse re itsile gore Aforika Borwa mo tsatsi leka ka moso ke bua ka ga Phatwe a tlhola malatsi a le mararo ke teng fela fo mo e leng gore maAforika Borwa a a farologaneng ba tla bontse ba tsweletse le gona go ka dira dikroso tsa bona kgotsa go tlhopha ka mokgwa e leng gore ba tshwana ke gore ba tlhophe ka teng mme mo tsatsi la gompieno yana go simolola le mo tsatsing la maabane ke bua ka ga ditlhopho tse e leng gore di ane setsentse di kgethegile ke bua ka ga special votes tse e leng gore di ane setsentse batlhankedi bagolo ba IEC Independent Electoral Commission ba nne ntse ba tsweletse le gona go ka tsamaya mo malapeng a a farologaneng le gona go ka tlhopha ba e leng gore ba ne setsentse ba ikwadisitse pele ga nako pele ga nako ba ikwadiseditse ke bua ka ga ditlhopho tsona tseo tse e leng gore di ane setsentse di kgethegile mme ke atlhe ke go bonele ke gore kere re ikanye jaaka re le lekgotla kgaso la kereke katoliki go ka go ba mo dinakong le gona go ka go bolelela gore go ane ntse go diragalang gape-gape le tsamekaragana tse e leng gore di ane setsentse di o go tswelela pele ke bue ka ga metshameko ya Rio 2016 ka kwa Brazil ka kwa mo e leng gore go ane setsentse go na le matsapa a seng kana ka sepe re lebile re lebile bolwetse bo e leng gore bone se sentse bo tsweletse le gona go ka gaila naga e le ya Brazil ke bua ka ga bolwetse jwa Zika bo e leng gore ba lefapha la tsa pholo go ralala le lefatshe le ba gona ka kwa nageng eo ya Brazil le America ba tlhalosa ka mokgwa e leng gore bona bolwetse jo bone se sentse bo tswelela le gona go ka namela ka kwa Miami ka kwa USA mme ga re itse gore go go diragalang jaaka re itse le gore go na le maAforika Borwa a mantsi a e leng gore a ne se sentse le gona ka kwa nageng eo ya Brazil bangwe ba bona ke maatlete jaaka se sentse e le gore ne ntse re tsweletse le gona go ka go bolelela gore go ba atlete ba ileng gore ba ka nna dikete di ka nna pedi le borataro 2006 atlets ba ileng gore ba o go tsaya karolo mo metshamekong e leng gore e tla ba ntse e tsweletse ya Rio 2016 re tla nne ntse re tsweletse le gona go ka go sedimosetsa ka yona tshedimosetso e leng gore wena o le moreetsi wa sona station seno o tshwana ke go ka ngwela tsotlhe le fela soma mabedi le bone le halofo metsotso morago fela ga ura ene eno wa ya bosome le bongwe o na le thato wa ga mokwena thulaganyo ke letsemeng mo go lona letsatsi leno la gompieno jaana nna teng fela foo ra boa.
Prayer is powerful beyond limits when we turn to the Immaculata who is Queen, even of God's heart, said Saint Maximilian Kolbe. Radio Veritas, together with the multi-talented musical group, The Gifted Folks, bring you a concert in celebrating the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Come and join us as we praise in song on the 20th of August at the Cathedral of Christ the King in Berea, Johannesburg at 2 p.m. The cost is 100 rand for adults and 50 rand for children under the age of 16. For more information, contact Mahadi Butelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Radio Veritas, the good news for a change.
Blessed are you who stand beside us as we enter new ventures, for our failures will be outweighed by the times we surprise ourselves and you. Blessed are those who forget my disability of the body and see the shape of my soul and strength of my mind. Blessed are those who love me just as I am without wondering what I might have been like. The Muscular Dystrophy Foundation. Your support means hope. You can contact us on www.mdsa.org.za or telephone number 011-472-9703 for further information.
When I grow up, I want to be a doctor because I want to help people. I'd like to be a firefighter. I'd like to rescue people and be a good example how to support the community.
What a child becomes is dependent on how they are raised. Abuse, neglect, and abandonment rob a child of their childhood. Joburg Child Welfare is dedicated to providing child protection services to children in the Greater Johannesburg area. They also have childcare centers. To lend a helping hand, call 011-298-8500 or email fundraising@jhbchildwelfare.org.za. Joburg Child Welfare, caring for children.
Radio Veritas.
Like a fairy tale come true.
Sitting by the fire we met, you're the answer when I pray I will find someone, and baby, I found you.
All I want is to hold you forever. All I need more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away,
and I'm thankful every day
for the gift.
Oh, yeah. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could keep just this moment, if only time stood still.
But the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you'll still be beautiful.
All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away,
and I'm thankful every day
for the.
Kgolagano entle ya ga Peebo Bryson o kgolagane le Roberta Fleck ba re ke The Gift. The Gift.
For the gift.
A ke khodi leng gore jaaka re le makatoliki yang farologaneng ke bagaetsong ke sene le gore ke ne ke se bua motsatsi la mabane re tla bo re itemogela ke bua ka ga tlhatlhogowa ya mme wa rona ke bua ka ga motsadi wa rona ke bua ka ga mme Maria ke bua ka Assumption of Mary mo go yona kgwedi eno ya Phato e kgwedi ya August o itse gore keng diperitse tsa rona tse di farologaneng di tla bo re tla bo re tswa matsholo wa le gona go a go kopana ko di pilgrimaging tse di farologaneng mme ke jalo wa ke dumela fa e le gore dikgwere di le dintsi di ane se sentse di tsweleditse le gona go ka ipaakanyetsa ke bua ka ga dikopelo tse e leng gore di ane se sentse di le masisi ebile di le monate gape-gape le ba lefapha la tsa liturgy gona mo diperetšeng tsa rona tse di farologaneng ba ne se sentse ba tsweletse go ka dira seno wa o reditse lekgotlakgaso la kereke e katoliki Radio Veritas re tsweletse le gona go ka go jesa manate ke atle ke go bolelele ke gore kere le rona ka kwano wa mmino wa maemo a ntseng jaana mmino wa maemo a kwa godimo le rona ra ne se sentse re o tshotse ka kwano wa a ke ntse ka kwano leya a ke mmitsa kere ke Kenneth Motlogelwa Mopapa a na le a tiso mošweu a ke mmitsa kere ke Barry White le tsemenye go fitlhelebe re ikonosetsa kgantitšhananyana fale mme ebile ke go boleletse gape-gape ka gore akare ka ura ya sethoboloko ke teng fela fa mo e leng gore ke tla ba ke tswa ka kwano mme kganya o tla ba setsentse a le ka kwano go ka tsa dithapelo tsotlhele fela ke bua ka ga megala yotlhele fela wena o ka re tshwara ka mogala mo go 011 4527 115 go ka tlisa your prayer intentions to the altar ka yona nako ewa mme ka 12:30 ke bua ka ga 30 metsotso morago fela ga ura ya bosomelebobedi ke teng fela fa mo e leng gore o itse gore keng re tla ba re simolola setlhabelo sa misa moporista o tla ba setsentse le teng ka kwano go ka re tshwarela setlhabelo sa misa botlhele fela ba e leng gore ba ne setsentse ba le mo ditseleng tse di farologaneng ba gaetsotlheng a re le keng kanatle le gona go ka kgweetsa sentle le gona go ka dira se e leng gore ya sanentse se tshwanetse ke bua gona go ka re fosanya le bakgweetsi ba bangwe ba e leng gore ba ne setsentse ba kgweeletsa gaufi nao ka tsona dinako tsotlhele fela lekgotlakgaso la kerekeng e katoliki Radio Veritas ke sone setatione so se reditseng ga jaana ke go boneletse ka gore aka re lebeletse ditlhopho re lebeletse thata-thata malatsi ona a le mararo ano mo tsatsing la maabane tsatsi la gompieno yana le letsatsi la kamosowa jaaka e le gore makoko a sepolotiki a farologaneng a tsweletse le gona go ka ingokela batlhophi jaaka e le gore mo tsatsi la gompieno yana re tsogile jaana e le ka ntlha ya fa e le gore moeteledipele wa lekoko la EFF Economic Freedom Fighters re Julius Malema o ne a tlhalosa ka mokgwa e leng gore ene o rata go ka o dumela le gona go ka tshepa sentlentle fela gore moporesidente wa maloba wa peleng wa Aforika Borwa ke bua ka ga re Thabo Mbeki o tla ba o go dira se tshwanetseng ka go ka tlhopha lekoko la gagwe mme ebile ke ngwe tsa dikgangtse e leng gore ke ane ntse ke di lebile gone jaanong yana mo mafaratlhatlheng mo e leng gore mokwaledikakaretso wa lekoko la African National Congress ke bua ka ga re Gwede Mantashe o ne a bua ka mokgwa e leng gore ga go bothata le fa e le gore wa lekoko le le rileng o leka go ka ngoka wa letlhopho le le o leka go ka ngoka wa lekoko le le rileng ga go matsapa ke dingwe tse dikgang tse e leng gore re tsogile re di amogela mo go lona letsatsi leno wa tse dingwe gape-gape gona mono Johannesburg kgotsa mono Gauteng ka kwa Soweto ka kwa go tlhalosiwa ka mokgwa e leng gore go na le di-ballot papers tse e leng gore di ane se sentse di utswitswe mme ebile go tlhalosiwa ka mokgwa e leng gore di tlile go ka boniwa gape-gape ya ba nna e le gore re amogela le pego gape-gape ya gore moporesidente o gotlhilwe sesole le sepodisi sa Aforika Borwa gore tshireletso yo go nna e e leng gore ya ne se sentse gagametse thata-thata go lebilwe go ka tsamaisiwa ga ditlhopho tsotlhele fela tse e leng gore di tla nne ntse di tsweletse le motsatsi le ka mosowa o gotlhile sesole sa Aforika Borwa le sepodisi go ka ela maemotlhoko mme ka jalo le rona ka kwano re tla nne ntse re tsweletse pele le gona go ka go sala morago ke ra go ka sala dilo tsotlhele fela morago metsotso e ka nna 20 a re dire 20 pele ga ura ya sethobaloko ke lekgotlakgaso la kereke e katoliki Radio Veritas ke sona station so se reditseng ga jaana thato ga mokwena re santse nentse re ntse mmogo go fitlhele be re ikonosetsa yona thulaganyo eno.
Oh, ha, ni pi, aliphirimile nakutshona ilanga sicinga ngothixo wethu osisikelelayo. Join me every Sunday evening on the new show aliphirimile nakutshona ilanga with Don Simile Mngadi from 7 to 9 p.m. as we wrap up our Sunday.
Oh, aliphirimile.
If we love God, if we honor God, and also at the same time, if we believe in God, we will go to Him for forgiveness. We will come to Him for forgiveness, as the Holy Father puts it.
Join me, Father Thabo Motsepe, on Changing Gear every Tuesday, 4 to half past 5 here on Radio Veritas, as we look and share together on matters of faith, social, political, and spiritual. These issues are very closer to our hearts, to look into them as a church and also individuals, sharing as you'll be also giving us call on our program on Changing Gear every Tuesday here on Radio Veritas 576, the good news for a change.
In-depth analysis on the day's news, whether in the church or the secular world, tune in to Changing Gear with Father Brian on Wednesdays from 4 p.m. to 5:30 p.m. each week. Radio Veritas, good news for a change.
I'm Father Chris Townsend.
I'm Sister Patricia Finn.
Join us every Tuesday morning from 10 to 11 on Radio Veritas as we teach Catholic, our program for catechists and parents.
Being
tweetsutlhe etela tsebe ya rona ya Facebook mo go Radio Veritas South Africa. Teng felo fao ke gona mo e leng gore o tla kgona go ka re bolelela se e leng gore tshwanetse se leng mo mafatlheng a gago. Radio Veritas South Africa ke sona seteišene so se reditseng ga jaana mo go lona letsatsi leno la gompieno jaana ke bua ka ga Phatwe a tlhola malatsi a le mabedi. Kgotsa o ka nna wa romela di-tweets tsa gago wa re Twitter at Radio Veritas SA. Le teng fela fao ke gona mo e leng gore o tla kgona go ka re bolelela se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago. Tlhe fa e le gore o keteka letsatsi la gago la botshelo a modimo ya ke go tshegofatse le gona go ka go atisetsa masego a seng kana ka sepe. Lekgotlakgaso la kereke katoliki thatoga mo kwena le thulaganyo ya letsemeng go fitlhela fa le fa re tla bo re ikonosetsa ka ura ya sethoboloko. Wa ke go boleletse ka gona kare re tla ba ro go tsena mo re ipakanyetsa go ka tsena mo setlhabelong sa mmisa, mme ebile ka be ke go bolelela ke gona kere ke kgwedi e leng gore ya ra nantse re lebile le gona go ka tlotlomatsa motho yo mme. Ke bua ka ga motho yo mosadi, motho yo motsadi wa me, motho yo mosadi wa me, motho yo ausi wa me, motho yo mme. Ke bua gore ka kakaretso wa re tlotlomatsa motho yo mme mo kgweding ya yotlhe le fela eno. Kgodiso ya ngwana wa mosetsana go ka nna mme o yo e leng gore ke mme wa seriti le gore ke reketsa karolo e jang ke dingwe tse dikgang tse e leng gore re tlanentse re tsweletse le gona go ka di sekaseka fa ntse kgwedi eno ya Phatwe e ntse e roropela go yaela kwa pele, mme ebile ke go raya kere ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore re tlanentse re tsweletse le gona go ka di lebelela tsotlhe le fela. Tse dingwe gape-gape jaaka re setsentse re lebile dikgang tsa ditlhopho, wa re bua ditlhopho fela bagaetsonga, re bua ditlhopho fela mo pakeng e leng gore ra nentse mo go yona eno, jaaka e le gore ra nentse re itemogela dikgang tse di farologaneng re lebile thata-thata gore le mo megaleng ya rona go le gantsi ra neng se tsentse re itemogelang gore o ipotsa gore moeteledipele wa lekoko le le rileng o tsere kae dinomoro tsa gago, wa o fitlhelele gore mogala wa gago wa lla go mogala wa go lla yalo, wa o utlwa lentswe la moeteledipele o rileng kgotsa ba nentse ba tsena mo go wena e le ka ntlha ya fa e le gore ba nentse ba tsweletse ba go raya ba re tlhe re tlhopheng kgotsa voutelang lekoko le le rileng, mme ka jalo wa ke dingwe tse dikgang tse e leng gore ra nentse re di lebeletse ke bua ka gapaka e leng gore ra nentse re le mo go yona eno. Metsotso ke nna somele botlhano pele ga ura ya bosomele bobedi thato ga mokwena ke nna yona wa ke dingwe tse dikgang tse e leng gore ra nentse re di lebile, mme ebile ke go boleletse ka tsa mekaragana ke bua ka ga Rio 2016 ka kwa Brazil ka kwa. Ke mme motho wa fa lapeng yo e leng gore ga re sa tlhole re na le ene fela ditiro tsa gagwe a o ko o di utlwe.
No! You are listening to Radio Veritas. You are listening to Radio Veritas.
Tlhopha se le sa Malaika, the best of me, the best of the music that we have, even the prayers. Go ka go thoba maikutlo wa. A tempfela fa mo go sona station seno wa mo 2023. re itumela thetso ya gago gangwe le gape ka gale mme bile ra bua le gona go ka ikokobeletsa mo go wena re retlhe ra leboga ka thetso ya gago wena o le moreetsi wa sona sedation seno wa re leboga thata-thata bagaetsong a ra leboga fa le nantse le reetsa sona sedation seno wa gape-gape re lebogela le melaetsa yotlhe le fela e leng gore ya e tsweletse le gona go ka goroga ka kwano wa ra leboga bagaetsong a ra leboga matsapa a e leng gore raneng tse re itemogela ona mo diteišeneng tse di farologaneng tsa maokwane kgotsa tsa lookwane kgotsa di-filling station ke gore wa itsorekeng diteišene tse dintsi nyana di a kgala bagaetshong a wa itsorekeng o fitlhele le gore koloi ke gone e tswang ebile ba e leng gore ba tshela maokwane fale ba ne ntse ba bolela ba re koloi e fetsong o tswaele ke yona e leng gore e feleletse gore e feleleditse dilo tsotlhele fela mme ka jalowa a re leke le gona go ka somarela ke bua ka ga di-petrole tsa rona kgotsa lookwane la rona ka mokgore ka kgonang ka teng bagaetsong a re leke le gona go ka somarela go fitlhele e be strike se e leng gore sa nentse se tsweletse sa botlhele fela ba e leng gore ba ne se sentse ba tlhotlha yona lookwane o itsorekeng go fitlhele e be e le gore ba feleletsa ka tsona tsotlhele fela re bua gape re kopane mo nakong e tlang ke a tswa ka kwano wa mme ebile Sheila o tla ba setsa le teng kganteleng yana fa le ne ke gore a kere ke kganya ga se kganya ke Sheila o tla ba setsentse a le teng le gona go ka tsaya melaetsa ya gago mmino wa maemo a kwa godimo ke one e leng gore raneng tse re o tshotse ka kwano o ka utlwe fela tlhola monate tlhe tlhola monate Blondie McKen Baby I'm Missing You le khotla khaso lang kereke katoliki le rona ro tshotse mino wa maemo a kwa go dimo wa quality songs quality music quality prayers everything ke quality ka kwano wa bye bye tla kopana le lona mankhapele bosigo ka ura bosupa o fitlhela ka ura bo robedi
Some time.